Remember where you got it from. Some get music coming, don't see it old. Babuga mumuchuaya,
Davish.
Yashidia kuwaya waya,
Davish.
Kufuma na mulutelo,
Davish.
Twalike mwisho kukeba soli motulaya na mundoji.
Kukisa jabwa tigaita njini nkeche.
Eni wakulu, eni wakulu wala bala lwala fipa talabana ma hospitals. Nga waflamano na bena kuflamano. Davisha kuangala kuchabene na nguvia chue memo. Snitching for my bomba leo crocodile. Sam Cruise file profile.
Bombo class,
don't do anything foolish. Remember your vow.
to go against the church is to go against God.